Chubbits Music.
Unataka kuniparoka ya Medusa, ndo yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua, mbona una huruma? Unataka kuniparoka ya Medusa, roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua, mbona una huruma?
Kilo uliniacha nkakuwa very lost, adi for a minute nika lose all hopes. Hate kadin kashindwa kudose, nikiulizwa nikopoa machozi na form. Usiku gizani nalia nikikuwatch, ruin me for everybody, mbona ukuni one? Agoni unanitocha, unanimada slow. Stawai kuforgive because you forgot, vile I kept me for you alone. Mimi so the prettiest of them all, sasa ubaya ni vile kafala na fall. Kutibu hatek face ya mahosta, why kuforgive because you forgot. Ukitoka mboka na kungoja home, nisha pigangasha na kitanda nka warm, na hiyo keja yako nkaifanya home.
Nataka kuniparoka ya Medusa, roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua, mbona una huruma? Unataka kuniparoka ya Medusa, roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua, mbona una huruma?
Kwenyu mini auntie, kwetu weni uncle. Weni size yangu nafanya mina unfold. Middle of the night sisi mbona tunahold, my man for life, izo ndo my hopes. Karibu ni mbulu, karibu ni fiat, karibu ni chizi cause you don't want me back. Lakini mbona baby you do me this bad, pay a high price jutu na kulove. Vile unataka kupendwa, mimi ningelan, nilikuwa sure. Hii ni long last, mini kona mapenzi na buko na malast. Na kwa majukumu kakueka fast, kuonesha vile mini mjinga first class. Na shindwa kugive up, sani migutuka nimepigwa na butua. Mindo fala hapa na yu ukweli ni hash.
Long texts whenever I'm drunk, lakini na breakdown kabla ni wind up. Kesho napata haiko delivered iko kwa draft. Time is a healer na sija heal much ama sina good luck.
Nataka kuniparoka ya Medusa, roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua, mbona una huruma? Unataka kuniparoka ya Medusa, roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua, mbona una huruma?
Unataka kuniparoka ya Medusa, roho yangu unavunja. Umesahau vile mina kutambua.